kulisha oh, kitamu kanilisha oh mama
Sikukosa hilo boko hey. Na kila siku kupata yako mafunzo kutukana ni makosa
na kosa
wapeshima wakubwa
wakubwa
kuna nzuri na mbaya
oh,
oh, kutukana ni makosa daddy nzuri kanimbia
mama mama
chakula kanilisha
kitamu sana
na mavazi kanivisha kitamu kanilisha
oh,
mama
Shut up.